Yo, Flash, una salada. Except Buddha, yeah, I chill the beat. Yo, yeah, I chill me. Ngishubela kumele ngithule kunyethela kumele ndivule amehlo wami ngokuniqalisa ukusibheka femi yasondela ngapha bayanikhamandela bafuna ukucima igama lami mara khona nizabayeka ndiqhubeke nendlela manifokase kwimandela ansathethi nje ngokuntanga ndithethe ngamaphepha thethe ngamaphepha anaxesha lamahate bayakhepha bayaphethwa and into yabo kugxeka bathi zohluleka ndabahoya ndaqhubeka ndanqubeka bandihleka kodwa ubawo wagqibela bawo wagqibela wandinceda ndaqabela yonke into ebendimonela ndayifumana ndiyambulela noba ngathini ngoku nethemba forever noba bathini ngam ngoku andinaxesha sebenzela ingcosi yam phakamisa inkeva ndiyabulela nakwi-chromas Zoutenbeck inqawe ngoku igama lami likhona xa kubhalwa amaqhawe vuka nmesipilini ndithake kofana nawe zinja zikhongotho hambayo bayeke bathethe ngawe bathu flash uthe bathu flash unje ngahluza ndihlengahlengise ndisebenzise ezanceda ey now I'm getting better le way yenzeka amahater xa wendigxeka awayazi ubayanceda ey jongasane biphi intwana selalini futhi andibolanga ndisebenzisa ngamandla ndiyaphambili ngenye imini bathi bandibone kwi-TV nzima ukholwe bibindim cause bayazi bekulififi exact endlela ibinde jo zingxubakaxaka balilikamtshefani nyakanyaka bekulunga ngapha kumoshakale ngapha kodwa ndidlulile nalapho ndibengumdali ngondilapha
cause you make me who I am.